Canvas Records.
Rat Julinsati kula jasho pavotiti Inasema zamazini kama ini Hapasiti capacity mademo ko on Hapasiti capacity Misi jui kani Lana Lana Nikiona dem doz nantoka Nikiona dem doz nantoka Nasema Lana Lana Nikiona dem doz nantoka Nikiona dem doz nantoka
Mujibonge shaka ni mesota Najambia roundi ni ta save Nikisikia mshahara imetoka Na kula hiyo do bila shame Nimekosa self control Nikifuata haga lazima ntoe do Hesabu ya demi na nipeleka loss Nikisema nime change Na chokozo naka text Ana text Neza kuona After hiyo ni kumes Asubui na mkana pesa less One thing must kill a man, a woman will make a man die a broke man. One thing must kill a man, karata.
Lana, lana, nikiona dem doz nantoka, nikiona dem doz nantoka. Nasema lana, lana, nikiona dem doz nantoka, nikiona dem doz nantoka.
Kati ya demi yako na mamako nani wa first Demi yako napenda kichele je utapat Mauwa isa mwona tutangazi ya tats Yani nauwa vijana wanalaguzi ya drugs Idhi ginyako no kure idhi timerat Didhi kanti kuno idhi makonya Shiki nikini kumbe kume timoni massage Tigoni na gad pangani chako makomat Kame nyamaza ay Hatutaki toxic relationship jap Boxing majembe ni positive Tap tap wani bossy mgeni sai fugitive
Misi jui kani lana Lana Nikiona dem doz nantoka Nikiona dem doz nantoka Nasema lana Lana Nikiona dem doz nantoka Nikiona dem doz nantoka